tulango nasika ebinimu nabinema n'okwogera olulimi ne nzituwa nga tuli buto bambi nga tetumanyi mukwano wadde byokwagala obwongo bwange buba mu kukola gera bumanyi abasawo nebagete out of my life wandetera okukkiriza love is not a line nga bonyesa tindikuwa malayika kuba omutima tewaguleka kutulika wadde bayogera nga bamanyi okusabuka kola simu kusirika manyanya wewali matewali sindi sindi bakulu daro peti I'll never give your love away cause I know you do the same for me manyanti antade yagnamu kama bampade sama nero rate kamu tiro bango chagade tekam sala love you some sala era mama wa banda never get you out of my life wanted to rock you till the love is not a lie nalanga nonye sati ndikuwa malaika kuwa mutima pewa guleka kutulika wate bayo kitanga bamanyo kusabuka wakola simu kusirika wefuna nga tulibu tobambi na tetumanyi mukwano wadiri okwagala kobongo bange buba mu kukola gera bumanyi abasawo never get you out of my life wandetera okukkiriza love is not a lie sakindikuwa malaika kuwa mutima pewa guleka kutulika wate bayo kitanga bamanyi okusabuka wakola simu kusirika never get you out of my life.